bose online, bose online. Bose.
Ukarunga nwetu.
Oh,
si online. Boss.
Ukairungan wethu. Ukairungan wethu.
Asi online baba, si online. Boss.
Ukairumngani wethu. Ukairumngani wethu.
Bye.
ukhayirungani wethu, ukhayirungani wethu.